Welcome to this gathering of our Bridge family. I'd like to begin by letting you know that you've come to a very special worship service. Many of you know that we've been walking through the Gospel of Matthew, a series that we've entitled Miracle, Messiah, and Mission. And we've most recently been focused on Matthew chapter 3. We've been introduced to John the Baptist. And today, I pray you'll be blessed as we take another look at the vision and the mission of John the Baptist, but this time in a way that's very special to our family, in a way that I pray will bless the world. We're going to look at the vision and mission of John the Baptist being fulfilled and exemplified. That's my question for you today is, what do you suppose the vision and mission of John the Baptist would look like if it were to be fulfilled and exemplified? Well, if you're not quite sure, sit back and I pray be blessed as you see a true living example of the teaching, the vision, and the mission of John the Baptist being fulfilled and being exemplified. You're going to see today from the heart of our family in Africa, with our Ugandan and our Kenyan family present, with our U.S. and our Indian family leading and feeding the flock of God, you're going to see a teaching that parallels the mission and vision of John the Baptist. But more than that, you're going to see the fulfillment of what John the Baptist was preaching about. You see, he told his hearers to repent, for the kingdom of God, the kingdom of heaven, was near and at hand. Well, that kingdom is the rule and reign of King Jesus. And that will show you, if you press in, a vision and a mission that is the church, is the kingdom's citizens, the children of God. John the Baptist, in pointing us to Christ, was in large part pointing us to that vision and mission. And that's what we're going to see as our brothers from the U.S. and from India, Bridge brothers, are going to do what John the Baptist was doing. And at the same time, they're going to represent the fulfillment of the vision and mission of John the Baptist. I pray that this time blesses you as you see what it is to be the fulfillment of Christ's promises to be the church. Amen and amen.
Today we're going to be talking about vision. Not this kind of vision. See, maono ya miwani. Kuona ya miwani, yes. Vision, maono, seeing clearly, kuona vizuri, by sight, kwa kuona na macho, with insight, na mawazo, and with passion, na moyo. I'd like to share two stories as examples of vision.
Nipenda kushiriki mfano miwili ya maono.
Notre Dame in Paris, France, is a vast historic Roman Catholic cathedral.
Ni kanisa moja la Katoliki.
It took nearly 200 years to build.
Mojakuwa kujenga.
It stands 48 meters tall.
Inasimama mita nane urefu.
130 meters long.
Na mita mia moja thelathini urefu,
40 meters wide.
Na mita arobaini pana.
It's very beautifully decorated.
Na imeundwa vizuri sana.
With many windows as large as 13 meters.
Na madirisha makubwa mita 13.
The ceiling is supported by 1,300 great oak beams.
na ukuta paa limeshikiliwa na nguzo ambayo ni mita 15.
In 2019, a great fire broke out.
Mwaka wa 2019, moto ulitokea.
Caused 750 tons of ceiling to fall to the floor.
Ikafanya ile ceiling, paa yake ikaanguka.
Still under reconstruction at this time.
Tunavyoongea ile jengo la kanisa linaendelea kutengenezwa tena kijengwa upya.
In order to rebuild the roof, the French government had searched in more than 200 forests across the entire country.
Na ili kujenga paa lingine, serikali ya France ilijaribu kutafuta miti nzito katika France nzima.
They were looking for very special trees.
We're going to have meet in a jury.
They had to be 18 meters long.
Mitagana iwe mita 18 urefu.
And very round to support the ceiling.
Na ni nene nzuri inayoweza kushikilia paa.
Many of these trees were over 200 years old.
Na miti mingi ya aina hii ilikuwa zaidi ya miaka 200. Imekuwepo zaidi ya miaka 200.
So, in a different across the English Channel in England, another chapel was constructed over 800 years ago.
Na kule Uingereza nako, kuna kanisa lingine lilojengwa zaidi ya miaka 1200 iliyopita.
Is the Jesus College at the Cambridge University in England.
Inaitwa Jesus College kule Cambridge katika chuo kikuu.
Like the Notre Dame Cathedral, it was supported by vast logs in the ceiling.
Kama tu ile ya Notre Dame, pia hiyo ilikuwa imeshikiliwa paa yake na miti minene na mizito ngumu.
700 years after it was constructed, the logs began to rot.
Na wakati baada ya miaka 700 ilivyojengwa, ile miti iliyoshikilia nguzo kama nguzo ikaanza kuoza.
But where in our time today would the workers find logs to replace these great beams?
Na sasa hivyo sasa, kwenye hiki watendakazi wa kurekebisha hilo jengo wanatafuta miti nzuri nzito ya kurekebisha ile nguzo.
The answer to their question lay right outside their door.
Na swali kwa jibu kwa swali lao waliamua kukaa nje ya mlango.
You see, the original builders of the chapel 800 years ago knew that at some point in the future.
Na wale waliojenga ili jumba miaka 800 iliyopita walijua wakati fulani baadaye
the structure would need new beams, so they planted many acorns.
Walijua kwamba ile miti waliyoiweka kushikilia pa itaoza na itahitajika kuwekwa nyingine, na wakapanda miti mingi.
Over the centuries, these acorns grew into a vast forest.
Na aina hii ya miti ngumu ilikuwa imekuwa na imekuwa kubwa.
So both missions to construct these great cathedrals required great vision.
Kwa hivyo huduma zote mbili ambazo walitaka kujenga hizi majengo kubwa walihitaji miti mizuri.
They were both very complex projects.
Na ilikuwa ni shughuli ama ni kubwa inahitaji kazi nyingi.
But the team in England,
lakini hii timu ambayo inashughulikia ujenzi kule Uingereza,
they had more than just vision to complete the project.
Walikuwa na zaidi tu ya maono ya kubadilisha hii kazi.
They had a vision to see across centuries.
Walikuwa na maono ya inayotaka kupita vizazi.
Vision.
Maono.
Sight.
Kuona.
High insight.
Katika mawazo.
In passion.
Na katika moyo.
Let's pray.
Tuombe.
Father God, we give you praise for your vision formed before the beginning of time. This has made the way for each of us to have a personal relationship with you through the precious blood of Jesus. We thank you, Lord, for the opportunity to share a small piece of your holy word today. Please guide and lead us as we share. Amen.
Amen.
Amen. As Pastor Jeff was speaking earlier, definitions are important. What I'm sharing today is based out of Proverbs chapter 28, verse 18. It reads, where there is no prophetic vision, people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law.
Mahali hakuna maono, watu hutupilia mbali nguvu zao. Na, yule amebarikiwa anayelinda sheria.
29:8. We discussed vision.
Tumejadili habari ya maono.
Other important word is mission.
Neno lingine muhimu ni mission.
Vision is doing action.
Maono ni kufanya kitu na mkono.
The verb speaks of revelation. What it's referring to is revealing the unknown.
Inaongea kuhusu maono, kufunua kitu kisichojulikana.
Specifically, the sacred truth of God communicated through His Word.
Kwa hasa sana, ukweli wa Mungu uliofunuliwa na kupeanwa.
It also speaks of restraint and unrestraint.
Inaongea kuhusu pia kujizuia na kutokujizuia.
Unrestrained is like sheep being scattered without a shepherd.
Tukusikia ni kama kuandika kila kitu, kondoo kwenda bila mchungaji.
Some examples of this verse from scripture would be in Exodus 32.
Mfano wa maandiko hapa ni katika Kutoka 32.
Moses was on the mountain receiving the word from God.
Musa alikuwa mlimani anapokea neno kutoka kwa Mungu.
And when he came down with two tablets in his hand,
na alipoteremka akiona vipande viwili vya maandiko mkononi mwake,
he saw people dancing around golden calf.
Kaona watu wanacheza wakizunguka sanamu ya ndama.
People were unrestrained.
Watu walikosa kujizuia.
In 1 Samuel chapter 3 verse 1, it speaks of young Samuel.
Samueli wa kwanza mlango wa 3 mstari wa kwanza inaongea kuhusu Samueli mdogo.
Says the word of the Lord was rare in those days.
Inasema neno la Mungu lilikuwa adimu siku hizo.
There was no frequent vision.
Hakukuwa na maono kila wakati.
In the times of the judges,
na wakati wa Waamuzi,
in Judges 21 verse 25,
Waamuzi mlango 25 mstari wa 21,
in those days there was no king of Israel. Everyone did what was right in his own eyes.
Wakati huo hakukuwa na mfalme katika nchi ya Israeli. Kila mtu alifanya aliyoona sawa machoni pake.
The second half of the verse says, but blessed are he who keeps the law.
Na sehemu ya pili ya maandiko yanasema amebarikiwa anayetunza sheria.
Please don't be confused. We're not speaking about rules or the old Jewish law.
Wapendwa, usichanganyikiwe, maandiko ambayo tunayopitia hatuongei kuhusu sheria na kanuni za zamani.
We're speaking of a call to live under the law or the commandments of Jesus Christ.
Tunaongea kuhusu kuishi chini ya sheria na amri ya Kristo.
Jesus said in Matthew 5, do not think that I've come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill
them.
Paul speaks in Galatians chapter 2.
Paul anaongea katika Wagalatia mlango wa pili.
And reminds us that we are not justified by the works of the law, but through faith in Jesus Christ.
Hakika kupitia matendo ya sheria, bali imani kwa Kristo Yesu.
When Jesus spoke of the greatest commandments,
na Yesu alipoongea kuhusu amri kuu,
he was speaking to love God and to love others.
Alikuwa anaongea kuhusu kumpenda Mungu na kupenda watu wengine.
This was the written word.
Hii ni neno lililoandikwa.
Jesus came into the world as the living word of God.
Yesu alikuja duniani kama neno lililo hai.
God has promised his inerrant eternal word will endure forever.
Na Mungu ameahidi neno lake la milele lisiloharibika litakuwepo milele.
Our faithful obedience to God and our keeping with His word flow out of a loving relationship that we have with the Spirit.
Uaminifu katika neno unaotokana na mtiririko wa upendo na utiifu.
When we are saved, we are a new creation in Christ.
Tunaposema kwamba sisi ni viumbe vipya ndani ya Kristo.
It's important to point out here,
ni muhimu kuonyesha hapa,
doesn't say when we read the word, it says when we keep the word.
Haisemi tunaposoma neno, bali tunapotunza neno.
Pastor Jeff spoke earlier about the vision and mission statements of the bread.
Now, mfungaji Jeff aliongea makamu kuhusu mission na maono ya huduma wa daraja ama bread.
The mission statement of the Bridge family is to love God, love people, and serve the world.
Semia kati katika huduma wa Bridge ni penda watu, mpenda Mungu na kumtumikia.
This is based on the greatest commandment.
Hii inapata msingi wake katika agano kuu.
Bridge vision statement is based on Acts 1:8, which Pastor Jeff has spoke much of today.
Semi ya maono ya huduma ya Bridge iko katika Matendo ya Mitume 1:8.
Very simple. Find the lost.
Kutafuta raisi. Tafuta waliopotea.
And grow the found.
Na ufanue jamii.
How many of you can say like Brother Moses?
Wangapi wenu wanaweza kusema kama ndugu Musa?
Like me, Pastor Jeff.
Kama mimi mchungaji Jeff.
I did not deserve to be rescued by Jesus.
Sikustahili kuokolewa na Yesu.
We are not Christians because we were good enough.
Since we were Christo, kwa sababu tulikuwa wazuri sana.
If we are Christians, it is because of the love and the grace of God.
Kama sisi wa Kristo ni kwa sababu ya upendo wa Kristo.
He comes and He changes us.
Anakuja na anatubadilisha.
Yes. How does one become a Christian?
Mtu anawezaje kuwa Mkristo?
I choose Christ.
Ninamchukua Kristo?
Or did Christ choose me?
Ama Kristo aliichagua. Yaani ndio Kristo
aliyonifanya. Grace comes to me.
Neema inakuja kwangu.
He gets all the glory.
Anapata utukufu wote.
And we receive grace.
Nitapokea neema.
This is so important to understand how to be the family of God.
Hii ni muhimu kuelewa namna tunavyokuwa familia ya Mungu.
This is another way of understanding the family of God.
Hii ni njia moja kwa namna nyingine ya kuelewa familia ya Mungu.
There's a name for the family of God that most of us know.
Kuna jina la familia ya Mungu ambao wengi wetu tunajua.
Church.
Kanisa.
Yeah?
Ndio.
Remember this morning we said, who is the church?
Kumbuka asubuhi ya leo tuliuliza, nani ndiye kanisa?
Think about how many people do not understand what it means to be the church.
Unafikiria watu wangapi ambao hawaelewi vizuri nini inamaanisha wewe kuwa kanisa?
Many people in the churches today.
Watu wengi mno katika kanisa leo.
Especially those with the bad teachers.
So I want about wana walimu wabaya, wauongo.
They don't understand what the word of God says about the church.
Hawafahamu kile ambacho neno la Mungu linasema kuhusu kanisa.
Our Bridge family leader in India.
Kiongozi wetu wa familia Bridge kwa India.
His name is Sunil.
Jina lake ni Sunil.
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 He has great education.
Ana masomo msoma sana.
He has great experience.
Ana ujuzi mwingi.
Which alone,
ambayo peke yake,
would not mean anything.
Haingefanya kitu. Haingemaanisha kitu.
But I give you my word.
Kina kupa neno langu.
He has a great heart.
Ana moyo mkuu.
And a passion.
Na pendo.
To raise up the family of God.
Kuinua familia ya Mungu.
All over India and the world.
Kule India na ulimwengu mzima.
In his country,
katika nchi yake,
different than Kenya.
Tofauti na Kenya.
Different than USA.
Tofauti na Marekani.
In his country,
nchi yake,
people have so many languages.
Watu wanaongea lugha nyingi sana.
Some say as many as 3,000 languages.
Sijiro nasema kuna lugha kama 3,000 in India. Ni watu wanaongea.
And there are villages.
Na kuna vijiji.
So many. He will tell you how many villages never even heard the name of Jesus.
Atawaambia vijiji vingi hata vingine havijawahi sikia jina la Yesu.
He wants to help them become the family of God. And I have asked him to share what it is to be the church. Please notice, it is more than going and telling. Evangelists go and tell. Family stays and grows.
Familia inakaa pamoja.
While going as well. Both.
Na kuwa na kuondoka na kwenda yote pamoja.
Let me ask Brother Sunil to come and share.
Acha nimuze ndugu Sunil.
Our subject is being a church.
Somo letu tunaongea kuhusu kuwa kanisa.
This morning we are hearing many things. Many significant things. About what we supposed to know.
Kia asubuhi ya leo tumesikia mambo muhimu sana ya kimsingi ambayo tunapaswa kujua.
He has one great family. I want to tell you from the Bible. Being the church, I ask the question.
Kama anauliza swali.
What is church?
Kanisa ni
nini? Many kinds of answers when we ask the question. What is church?
Na kuna majibu ya kila namna tunapouliza swali kanisa ni nini.
The word church comes from Greek word ekklesia.
Kanisa inatokana na neno la Kiyunani inaitwa ekklesia.
Ekklesia. Ekklesia means called out.
Ekklesia inamaanisha katika lugha ya Kiyunani walioitwa kutoka nje.
The word church in the Bible in the New Testament is around 118 times. Okay, now I am coming to the point that is what is church. In order to understand what is church, we don't need to look any organization. We should not go and ask the philosopher what is
church.
Or any other people, we don't need to go and say what is supposed to look like. We have to come to the word of the Lord. Revelation of God. Breathe out his words of God. And you see the entirety of the word of God. We have written for the Holy Spirit of God. Under the provisions of the, under the leadership of the Holy Spirit of God, the Bible. That is the reason this is the word of God. We know that when Jesus Christ was on his year, he said, I will build my church. Verse number 42, chapter 2.
Mstari wa 42 mlango wa pili.
Fellowship.
Ushirika.
So the church was devoted to fellowship. Can you buy the fellowship? Koinonia.
That
is the Greek word it's used. The meaning of koinonia is association,
ushirikiano,
communion,
Koinonia
is very important.
Koinonia ni muhimu sana.
And it is hard to love God. And love people. When we are not around the people. So when the people are around, we can love them. God is very important.
Now, zero to a number of
That is very important. So, that's what we want fellowship. So they came together, they had a fellowship. And their joy was connected to their worship. We are not going to plant the church. But we are planting the gospel. Jesus Christ is planted
us.
As we are the missionaries, as we are the light, as we are the children of God, we have to plant the gospel. That's what we were praying this morning. When we plant the real gospel, God Christ, Jesus will plant.
Amen. You remember one thing today. I'd like you to remember this. We only have one life and we're here for a short time. What we do will not last. Only what we do for Christ. I'm going to share with you three key points today. We're going to speak of God's vision and Christ's mission. We're going to speak about Christ's vision and the church's mission. Then we will speak about what we call the ripple effect. Ripple, like throwing a rock into the water and seeing the wave. So, why did God make this world? If you read in Genesis chapter 1, verse 26, God says, let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion over the earth. But why did he create us? In Isaiah chapter 43, Isaiah says, everyone who is called by my name,
Isaiah mlango wa 43, Isaiah anasema, kila mtu aliyeitwa kwa jina langu,
whom I created for my glory,
niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu.
So we are made for God's glory.
Hivyo basi sisi tumeumbwa kwa ajili ya utukufu wangu.
But sin enters the world, and she stops his vision from happening.
Kini dhambi niingia duniani, karibu maono ya Mungu kufanyika. Kwa jeli.
We'll answer that question later. Think, did God have to change his plans because man sinned? That in Romans chapter 5 says death spread to all men because men
sinned.
So did God have to change his plans? We'll find out later. Pastor Jeff spoke that the Bible is not just a book. It's not just a religious book, because there are many religious
books.
The Bible is a small library. Divinely inspired, the very word of God. It speaks of history, prophecy, wisdom, and poetry. inaongea kuhusu historia, inaongea kuhusu hadithi, inaongea kuhusu semi na poetry. Bible documents the account of creation. Biblia inakiri vizuri habari ya historia. It covers the entire history of the human race and God's chosen people. Inaongea historia nzima ya maisha ya mtu na mpango wa Mungu. It also describes their many failures. Na pia inaeleza mara nyingi ile mtu anakosea. So God's vision was to make man in his own image for his own glory. Kwa hivyo maono ya Mungu ilikuwa ni kumba mtu kwa mfano wake na sura yake kwa ajili ya utukufu wake. The Bible provides us an account of how God intervened in human history. Na Biblia pia inatupatia mtazamo namna Mungu aliingilia hali ya mtu alivyoanguka. He intervened by his grace and he redeems us all from sin and evil and death. Aliingilia kupitia kwa njia ya neema na mpango wa ukombozi kwa neema. God's account of his vision and Christ's mission to provide a way of redemption and restoration. Ni maono ya Mungu na kusudi ya Mungu kupeana njia ya ukombozi na wokovu kwa ajili ya mtu. Christ's mission was to provide salvation and eternal life. Na kusudi la Kristo kuja kwake ni kuleta uzima wa milele. Christ was very clear of what his mission was. Kristo alikuwa ako wazi na peupe katika kusudi lake. In Luke chapter 4, katika Luka mlango wa 4, Christ comes into the temple, sits down. Kristo anakuja kwenye hekalu na kuketi chini. He is asked to read from the scripture and he handed the scroll of Isaiah. Anaulizwa kusoma maandiko na anapatiwa chuo cha Isaiah. And this is what he shared with the congregation. Na hii ndio aliyoshiriki nayo na watu. Spirit of the Lord is upon me. Roho wa Bwana yu juu yangu. Because he anointed me to proclaim the good news to the poor. Amenipaka mafuta kutangaza habari njema. He sent me to proclaim liberty to the captives. Amenituma kutangaza uhuru wa waliofungwa. To give sight to the blind. Kupatiana kuona kwa walio vipofu. And to set liberty to those that are opposed. Na kuwaweka huru wale ambao wamefinyiliwa. And to proclaim the year of the Lord's favor. Na kutangaza mwaka wa Bwana wenye kibali. Jesus rolled up the scroll. Yesu akafunga kile chuo and sat down. Na akaketi chini. Everyone was amazed. Watu wote wakashangaa. And he said this. Na akasema, je, leo, this scripture has been fulfilled in your hands. Maandiko haya yametimia mbele yenu. Jesus knew his mission. Yesu alijua shughuli yake. Jesus performed many miracles of healing and of physical ailments while he was here on earth. Yesu alifanya miujiza mingi ya uponyaji alipokuwa hapa. But what he was speaking about here was spiritual healing and restoration to God. Lakini alikuwa amesoma hapa ilikuwa ni kuhusu uponyaji wa kiroho na urejesho. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Korintho wa pili mlango wa 5 na mstari wa 21. It reads, for our sake he made him be sin. Kwa ajili yetu alimfanya kuwa dhambi. Who knew no sin? Yeye asiyejua dhambi. So that in him, in ndani yake, we might become the righteousness of God. Tuweze kuwa haki ya Mungu. Why did he do that? Kwa nini alifanya hivi? For God's glory. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu. There's unbreakable connection between the glory of God, kuna unganisho lisilovunjika kati ya utukufu wa Mungu, and the grace of God, neema ya Mungu, and the Son of God, na mwana wa Mungu, and the death of the Son of God, na kifo cha mwana wa Mungu. The peak, or the high point, na eneo ambalo ni pointi ya juu, ama hali ya juu, sehemu ya juu, of God displaying his own glory, ya Mungu kuonesha utukufu wake, and the display of his grace, na kuonyesha neema yake, was begun before the beginning of time, ilianza kabla ya mwanzo wa wakati, there was no one to show grace to before the period. So to answer our question, will God have to change his plans? No. Grace was not an afterthought. Fall of mankind did not surprise God. God's grace is the point of creation. God's plan was that praise of the glory of his grace would come through the Son of God, Jesus Christ. Grace was given to us before the beginning of the universe. And it was given to us in Jesus Christ. From eternity, God's plan was that the glory of God's grace would reach its central point, its highest, brightest point, through the saving work of Jesus Christ on the cross. The purpose of fallen world is praise of the glory of the grace of God through the work of the glorious cross. So the glory of God reached its peak in the glory of his grace. The glory of his grace shines most brightly in the glory of his Son. Most importantly, the glory of the Son reaches its focus point in the glory of the cross. I find it interesting, cross was created to create and deliver a painful, humiliating death.
Kwamba iliundwa na kupangiwa kuleta kifo kinachonyenyekesha sana.
My Jesus, Yesu wangu, used the very weapon of defeat.
Yesu wangu alitumia silaha hii kushinda.
To defeat sin and death.
Shinda kifo na mauti.
For all eternity, for those that believe.
Milele yote kwa wale wanaoamini.
He spoke of God's vision and Christ's mission. Now we will speak of Christ's vision and the church's mission. As Jesus was clear with his mission, he was also crystal clear with his vision for the church. Three things we will discuss. First, Christ calls the church to unity, togetherness. In the Gospel of John in chapter 17, Jesus, the Son, is praying to God the Father. And he prays that they, us, may all be one, just as you, Father, are and I are one.
Wawe moja, kama wewe Baba na Yesu ulio moja.
And Father, that they may be one with us.
Kama Baba na Mwana wawe moja, wawe moja.
Why?
Kwa nini?
Jesus said, so that the world would know that you sent me and loved them.
Now, in Urimangu Ujue, Urinituma, Nukwa Fez, even as you were fed. Hata, kama zile ulazini fenda.
Gospel of John in chapter 15.
Zile nuhala mlangwa unakano.
Jesus gives us a very important
rule. Yesu anatupa amri kuu hapa.
He says, these things I command you, that you love one another.
Haya mambo nawaamuru kwamba mpendaneni ninyi kwa ninyi.
So the United Church,
kwa hivyo kanisa lililo pamoja,
is not a means to an end.
Hiyo njia ya kufika mwisho,
is not an end to itself.
Sio eti kila kitu kinaisha nalo.
The Church of Jesus is an instrument.
Kanisa la Kristo ni chombo.
An instrument for what?
Chombo cha kufanya nini?
The Church does not exist for its own sake.
Kanisa haliko tu kwa ajili yake.
It doesn't even exist just for the believers.
Kanisa haliko kwa sababu ya waumini.
The Church believes to share the gospel of Christ to the lost and dying world.
Kanisa linaamini kushiriki injili na ulimwengu uliopotea unaokufa.
The Church purpose is to demonstrate.
Kusudi la kanisa kudhihirisha
that the ultimate joy that is ours,
kwamba furaha kamilifu ambayo ni yetu,
the ultimate fulfillment,
na ule kuridhika kamilifu,
the ultimate happiness and satisfaction,
na ile furaha na kuridhika kwa kamilifu,
is found in one place,
inapatikana mahali pamoja,
in a personal relationship with Jesus Christ on his mission,
katika uhusiano wa mtu na Kristo katika kusudi lake.
The Church is called to this mission.
Ni kanisa liliitwa katika kusudi.
In 1 Peter chapter 2,
Petro wa kwanza mlango wa pili,
says, you are a chosen generation.
Inasema, wewe ni uzao mteule.
A royal priesthood and a holy nation.
Kuhani wa kifalme na taifa takatifu.
In John chapter 20,
Yohana mlango wa 20,
Jesus speaking says, peace be with you.
Yesu anasema amani iwe pamoja nanyi.
As the Father has sent me, so I send you.
Kama vile Baba amenituma nami nawatuma ninyi.
We are called.
Tumeitwa.
We are also commanded.
Pia tumeamrishwa.
Jesus said in Mark chapter 16,
Yesu amesema katika Marko 16,
go into all the world and proclaim the gospel.
Ningeni kote ulimwenguni na mtangaze injili.
And as we spoke earlier, Matthew 28, verse 18 to 20,
kama nilisema mapema Mathayo 28, 18 hadi 20,
Jesus speaking says, all authority in heaven and earth has been given to me.
Yesu anasema, mamlaka yote duniani na mbinguni nimepewa.
And how much is all?
Na yote inamaanisha ngapi?
All.
Yote inamaanisha ngapi?
Lord. Because he has all this authority, he says, go therefore and make disciples. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all that I've commanded you.
And
when it gets hard, Jesus says, behold, I am with you always, even
here.
So we are called to be the church. We are commanded to be the church. And we are commissioned to be the church. We spoke of Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witness. In Jerusalem and Judea. In Samaria and to the ends of the earth. In 2 Corinthians chapter 5, we're called ambassadors of Christ.
Katika Korintho wa pili, mlango wa tano, tumeitwa sisi mawakili wa Kristo.
I'm reminded of Pastor Jeff's life verse.
Nimekumbushwa na mchungaji Jeff mstari wa maisha.
We are called, we are commanded, and we have commission.
Tumeitwa, tumeamrishwa, na tumetumwa.
Titus chapter 2 verse 15.
Tito mlango wa pili mstari wa 15.
Declare these things.
Tangaza mambo haya.
exhort and rebuke with all authority.
Himiza na kemea na mamlaka yote.
And let no one disregard you.
Na hakuna mtu atakaa kuwasikiza.
So, as we are called to share the gospel of Jesus Christ, we're also called to serve one another.
Kama vile tumeitwa kutumikia kwa sababu ya injili, pia tumeitwa kutumikiana sisi kwa sisi.
Even as the Son of Man came not to serve, not to be served, but to serve.
Kama vile mwana wa Adamu alivyokuja si kutumikiwa lakini kutumika.
And to give his life a ransom for many.
Na kupeana maisha yake kwa ajili ya wengi kuokolewa.
So Christ called, commanded, and commissioned.
Yes, Kristo akaita, kaburisha, na akatuma.
United Church.
Kanisa lililoungana.
To invest our time.
Ili kuweka wakati wetu.
Our talents and skills.
Gharama zetu na maarifa yetu.
And our treasure.
Na hazina zetu.
Into faithful obedience.
Katika utiifu wa uaminifu.
For what purpose?
Kwa kusudi gani?
To share the message of God's special grace.
Shiriki ujumbe maalum wa neema ya Mungu.
His special grace, salvation.
Neema ya Mungu ambayo ni muhimu na wokovu.
By grace alone.
Kwa neema peke yake.
By faith alone.
Kwa imani peke yake.
In Christ alone.
Katika Kristo peke yake.
Based on the scripture alone.
Kutegemea maandiko peke yake.
And for the glory of God alone.
Na kwa ajili ya utukufu wa Mungu peke yake.
We are to do this using God's word.
Tunapaswa kufanya hivi kutumia neno la Mungu.
Within God's will.
Kwa mapenzi ya Mungu.
Using God's way.
Tumia njia yake Mungu.
We're to do this with great passion.
Tunapaswa kufanya hivi na upendo mkuu.
As one beggar showing another beggar where to find bread.
Kama vile muombaji mmoja anamuonja muombaji mwenzake wapi kupata mkate.
Called to do this with great urgency.
Tunapaswa kufanya hii kwa haraka kuu.
As if reaching for a shipwrecked survivor from the lifeboat.
Ni kama kujaribu kuokoa mtu ambaye amepona kutoka kwa meli inayozama.
We are called to do this with great humility.
Tunapaswa kufanya hii kwa unyenyekevu mkubwa.
Because the ground is level for all people at the foot of the cross.
Maana ukumbi chini ya msalaba ni sawa kwa kila mtu.
We are to make disciples, to make disciples, to make disciples.
Tumeitwa kwa ajili ya Kristo kufanya wanafunzi na kufanya wanafunzi na kufanya wanafunzi.
So we spoke of God's vision and Christ's mission.
Tumeongea kuhusu maono ya Mungu na shughuli ya Kristo.
We spoke of Christ's vision and the church's mission.
Tumeongea kuhusu maono ya Kristo na shughuli ya kanisa.
Now let's speak of the ripple effect.
Acha tuongea kuhusu mkondo wa upanuzi.
Christ completed his earthly mission to make a way for us to have a relationship
with God. Kristo alimaliza shughuli yake ya dunia hii kwa kututengenezea uhusiano sisi na Mungu.
Christ changed eternity for the redeemed.
Mungu alibadilisha milele kwa ajili ya watu wanaokombolewa.
But also in his short life,
lakini pia kwa maisha yake ya siku chache,
his teachings had a lasting impact even on this sin-soaked world.
Mafunzo yake ilikuwa na nguvu hata juu ya dhambi za watu wa dunia.
Based on the influences of his teaching,
kutegemea na ule msukumo wa mafunzo yake,
even our faithless countries and societies,
hata waaminifu wetu na taifa na makundi ya kwetu,
they've changed how they see the dignity and value of life.
Wamebadilisha namna vile wanavyotazama umuhimu wa maisha.
Christ's teachings led to hospitals and orphanages.
Na mafunzo ya Kristo imesaidia kuwepo na hospitali na hata vituo vya kulinda mayatima.
And even the equality of women.
Maana usawa wa watu wa kike.
Forgiveness and justice is valued over revenge and punishment.
Msamaha na haki imedhaminiwa juu ya kulipa kisasi.
Generosity is valued over greed.
Na ukarimu umeinuliwa juu ya tamaa ya kujitakia.
Even national governments have been founded based on the principles of Jesus' word.
Hata serikali za dunia zimepatikana zikifuata msingi wake katika kanuni ya neno.
Good leaders today are valued for their servant leadership.
Viongozi wazuri leo wanadhaminiwa kwa ajili ya utumishi. Moyo wa uongozi wa utumishi.
So while we are only travelers here, and Scripture says we are not of this world if we're
his.
We're not even promised tomorrow. At the same time, the church is called to care for sick, poor, widows, and orphans. We're called to train up children as they should go. We, the church, in supernatural unity,
Kanisa, katika ungamaniso la kiungu,
in koinonia,
katika koinonia,
should seek to make the world around us a better place. Sharing the love of Christ through service to
others.
Not through the building of empires or great fortunes. But if it be the will of God, through preparing the next generation
to
lead and grow God's church for His glory, while at the same time teaching them to care for others, according to God's word, God's will, and God's way. In our world today, large organizations can do big things with very little
love.
Individuals, now what you've been up to, can do little things with great love. When it's a fanya kitu vitogo, kina pendo kubwa sana. But the church, children of the living God together in koinonia,
watoto wa Mungu pamoja katika koinonia,
that crosses distance, language, and culture.
Salamba umetuweka mbali na desturi
zetu. And even time.
Now, wakati,
we as a church, we are called to do great things with great love. Love of our almighty, gracious God. As God wills us to do great things through service to others, we must challenge ourselves those four questions. Number one, is what we are doing in line with God's word, God's will, and God's
way?
Question number two, why? Why does a man sell his home? To cover the cost of a well for the local community.
So say dia watu amahawa juwezi kuska jumuiya mahala.
And share freely without asking for anything in return.
Na kushiriki na watu bure pasipo kuuliza chochote.
The answer is simple.
So I'm going.
Because Jesus.
Kwa sababu Yesu.
Third question.
Swali la tatu.
Why not? Why does a tiny, very small church in the U.S., with family members in Uganda and India, engage with and invest in an orphanage in
Bungoma, Kenya?
Why are the people of Uganda, in Kenya and Congo,
kwa nini watu wa Uganda, Kenya, Congo,
India and the U.S. gather together,
India na Marekani, wanakusanyika pamoja,
to worship our Lord and Savior?
Kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo mkombozi wetu.
Well, why not?
Kwa nini?
The answer is the same.
Jawabu ni moja.
Because Jesus.
Kwa sababu Yesu.
Amen.
Amen.
Amen. The first two questions,
maswali mawili ya kwanza,
focused on changing the present for glory.
ilizingatia kubadilisha hali ya sasa.
Final question we need to ask about Christ's mission towards the future.
Na swali la pili tunaloliuliza kuhusu ujio wa Kristo ni kwa ajili ya maisha baadaye.
What if?
Itakwenda kama.
What if?
Itakwenda kama.
Every child mahali sapa.
Kila mtoto mahali sapa.
Not only finished school but went on to become doctors.
Sio tu alimasoma akamaliza shule, lakini alizidi akawa daktari.
Engineers, farmers and teachers.
Akawa mhasibu, akawa injinia, ama mkulima.
While this is important, also each one saved by God's grace.
Na kila mmoja juu ya yote akiwa ameokolewa kwa neema ya Mungu.
Faithfully obedient to God's word and will.
Waaminifu na wanatii mapenzi ya Mungu.
How would this change them?
Hii itabadilisha namna gani Bungoma?
Again today, speaking of majestic cathedrals.
Nianza kuongea leo kuhusu kanisa kubwa.
We focus on building upon what God has done here.
Tunapo singatia kile ambacho Mungu amefanya hapa.
At our great cathedral, Mahali Safi.
Na kanisa kubwa hapa Mahali Safi.
Let us remember to spend much time.
Hebu tukumbuke kutumia wakati wetu mwingi.
As the English did.
Kama vile Waingereza walifanya.
By the acorns.
Panda maili.
To share a vision.
Kushiriki maono.
Create a rip.
Na kufanya muundo wa upanuzi.
To plant an acorn.
Na panda maili.
Followers of Jesus Christ.
Kama wanafunzi na wafuasi wa Kristo.
That impact the next generation.
You know, good that kizazi kinachofuata.
We must first point to Jesus.
Lazima kwanza hao watu tawasaidia waangalie Kristo.
We must disciple them in his word, his will, and his ways.
Lazima tuwasaidie kwa wafasi katika neno, katika njia zake.
We must equip them and encourage them to disciple others.
Lazima tuandae na kuwafanya wajue namna ya kusaidia wengine.
We must empower and position them for success.
Lazima tuwatie nguvu tuwaami ili wawe tayari kwa ufanisi.
And take time to celebrate their success.
Na tuwe tayari na wakati wa kusherehekea ufanisi huu.
Yes. Always.
Kila wakati.
Reminding them that there is much work left to do.
Kuwakumbusha kwamba kuna kazi nyingi ya kufanya.
The fields are still white with harvest.
Shamba bado ina mavuno mengi.
Yes. A vision,
maono,
starts with a ripple.
Inaanza na dondo kidogo.
A ripple builds into waves.
Na ile dondoko ikipanuka, unapanuka polepole.
And waves can roll into a giant waterfall.
Na ule mpanuko wa maji kidogo unatoka, baada ya kukupa juu, inataka kuwa kubwa mafuriko ya maji mengi.
Power to change the world. Through the gospel of Jesus Christ.
Na nguvu ya kubadilisha dunia kupitia injili ya Kristo Yesu.
And through service to others.
Na kupitia kutumikia wengine.
So that when we enter glory.
Na hivyo tukiingia kwenye utukufu.
We too can say it.
Na tunaweza kusema kama vile Paul alivyosema.
I have fought a good fight.
Nimepigana vita vizuri.
I have finished the race.
Nimemaliza mbio.
I have kept.
Nimelinda imani.
So let us review.
Kwa hivyo hebu turudie.
We spoke of God's vision and Christ's mission.
Tuliongea kuhusu maono ya Mungu na shughuli ya Kristo.
The universe was created.
Dunia iliumbwa.
Display the grace of God through Christ crucified.
Kuonyesha neema ya Mungu kupitia Kristo aliyesulubishwa.
And risen.
Sababu.
Number two.
Ya pili.
Christ's vision and the church's mission.
Maono ya Kristo na shughuli.
Christ called us, commanded us, and commissioned us.
Kristo alituita, akatutume.
To live in faithful obedience.
Kukaa katika uaminifu.
Sharing the gospel of Jesus Christ.
Kushiriki injili ya Kristo.
With passion.
Na upendo.
With urgency.
Na ile haja ya haraka.
And with humility.
Na unyenyekevu.
While we serve others. moyo tunavyo watia watu tumikia watu wengine kwa Number three.
Okay.
We are called to make ripples.
Tumeitwa tengeneza mkundo wa upanuzi.
We are called to plant acorns.
Tumeitwa panda mahindi.
So that will have a lasting impact.
Yote itakuwa na ukuzo mkubwa.
Here on earth.
Hapa duniani.
And for eternity.
Na hata milele.
Vision.
Makono.
Seeing the future clearly by sight.
Kuona maono vizuri kwa macho yako.
By insight.
Na kwa mawazo yako. Na kwa moyo wako.
Only one life will get destroyed.
Ni maisha tu moja.
Only what is done for Christ will happen.
Kile kilichofanywa kwa ajili ya Kristo ndicho kinachotoka.
My prayer for you today.
Maombi yangu kwa ajili yako leo.
Is that similar to Elisha?
Ni sawa na Elisha.
In 2 Kings chapter 6.
Katika Wafalme wa Pili mlango wa 6.
Elisha and his servant are surrounded by a great Syrian army.
Elisha amezungukwa na jeshi la Waajemi.
The servant says, "Alas, my master, what shall we do?"
Na mtumishi anasema, "Nimuulize bwana wangu, tutafanyaje?"
Elisha answered and said, "Do not fear."
Na Elisha akamjibu akamwambia, "Usiogope.
For there is with us
wale walio na sisi
are more than those to us.
Wako zaidi na wale wanaotupinga."
And Elisha prayed.
Na Elisha akaomba,
"I pray, Jehovah."
Naomba e Jehovah.
Jehovah. Open his eyes
to see.
And Jehovah opened his eyes.
Na Jehovah akafungua macho yake mtumishi wa Elisha.
And the young man saw.
Jana huyu akaona.
The mountain was filled with horses and chariots of fire.
Milima ilikuwa imejaa na magari ya moto na watu wanajeshi wa vita.
I pray that God opens our eyes.
Naomba kwamba Mungu afungue macho yetu.
And reveals to us his vision from how he saw me.
Akifungulie maono yake. Bali safi.
Amen.
a cool one. I was on a flight from Phoenix to Nashville, and the flight was kind of, it wasn't even really half full. It was almost empty. And it was at a time when people were really nervous and very vocal about the economy, and a lot of people were losing homes because of the foreclosure crisis. And I just found myself saying, how does the church respond to those people? And what does it say? Because I feel like it's when you're at the end of your rope and you lose everything that you've placed your value in that you're presented with the love of God, which is something that we all desperately need, yet it's the one thing that we tangibly sometimes, we don't know how to place value on it, because the things that we place value on in our life are a lot of external things, a lot of material things. And yet what determines the worth of the love of God is the church living it out. Showing that we've been saved, we've been ransomed, and we can show that by literally extending the same mercy that's been extended to us, and we do it in tangible ways, and we do it by lifting it up and the broken and the poor and being our brother's keeper. And when we do that, we make the love of God visible in the world, and that was really my prayer behind this song.
You don't have a job, don't pay your bills, won't buy you a home in Beverly